njengoba sekwazisiwe siza kuya ngokungqalileyo elizwini likaThixo sifunde izibhalo ezimalunga nendawo le sijongene nayo apha emva kwalo mini kuko ithanda ufunda uKorinto wokuqala chapter 11 kodwa eso sisibhalo esaziwayo kubantu abaninzi kodwa ndifuna ufunda kuqala chapter 10 esiya isibhalo asiqhelekanga ebantwini abaninzi Korinto wokuqala chapter 10 verse 14 kungoko ndithi zintanda zam kubalekeni ukubusa izithixo ndithetha njengakwiingqondi kucaleni nina endikuthethayo indebe yentsikelelo lesiyisikelelayo asibudlelane na begazi likaKristu isonga esi sisiqhekezayo asibudlelane na bomzimba kaKristu ngokuba thina sibaninzi nje sisonga sinye simzimbamnye kuba sonke sabelana ngeso sonka sinye ngokude kube ngoku esi sibhalo uba kunokwenzeka kuba kungaba khona ukuthula kula ndawo phaya siyabulela kakhulu eli lizwi kumele lifundwe kwisihloko njengoba kwenziwe kuzo zonke ezinye izibhalo kumele wazi ukuba yintoni eyaqhubela esi sibhalo kutheni uvuselelo olunjalo lwanikwa kanye kunxulumaleni nesidlo sangokuhlwa uyawazi ngokuqinisekileyo iKorinto yokuqala chapter 10 noko imiqolo yokuqala ke kuvesi 1 andithandi ukuba ningazi ubazalwane kuba oobawo babe phantsi kwalo ilifu bonke balucanda ulwandle bonke babhaptizelwa bonke kunye kuye uMoses efini elo naselwandle badla bonke oko kudla kunye kukokomoya basela bonke olo selo lunye lulolomoya ukuba babesela kwiliwa elilelomoya elibe libalandela iliwa elo ke lalinguye uKristu ifunda iBhayibhile ngoku inyaniso esendiyifundile ilitye elilelomoya lalihamba noIsrayeli ela litye yayinguKristu bonke babesela phayana kwela litye elilelomoya bonke babesitya imana babebhaptizwa ephantsi kwelifu elwandle kuMoses ngokunjalo ngoku kuyeza isikhalazo verse 5 kanti noko uThixo akakholiswanga ngabona abaninzi kuba bathiwa waca intlango apho ngoku ezi zinto phantsi njengemizekelo akumelanga ukuba sibe ngabezinto ezigwenxa njengokuba babekhanuka ngako phaa nokuba unqula izithixo njengokuba sinjalo njengokuba kubhaliwe abantu bahlala phantsi uba batye basele bavuke ukuba badlale masingenzi mbulo njengokuba inxenye yenza umbulo kananjalo musani ukuba ngababusi bezithixo njengenxenye yabo njengokuba kubhaliwe kwathiwa, abantu bahlala phantsi ukuba badle basele, baza basuka bema ukuba badlale. Kanjalo masingenzi mbule njengokuba inxenye yabo yenza umbulo kwawa ngamininye amawaka amashumi amabini namathandathu. Kanjalo uverse 11, zonke ke ezo zinto zibahlelayo bona beziyimifuziselo zabhalelwa ke ukululeka thina aba bafikelweyo ziziphela zawo amaphakathi. Ngoku masithabathele ibe luvuselelo oluqinisekileyo xa sixhamla kwisidlo senkosi namhlanje, kukuba sinokwazi ukugqibeleleyo kwento uThixo ayenzileyo kuthi. Kutheni eli gama lithi umbulo lisabizwa apha? Ngoku ndifuna ukugcinelisa kwakhona ngenxa yenjongo nje ethile. Ukuba kukhona umntu ngaphakathi kwethu othi angaziqondi uba usisini, kumele angaxhamli kwisidlo senkosi. Umbulo yinto engadalwanga ukuba yonelise umnqweno wenkanuko, ngoku nokuba kusebidlini kaThixo noba kusebantwini bakaThixo. Nabani na ongenako obhidakeleyo ngolo hlobo kumele ukuba angaxhamli esidleni senkosi ngokukhawuleza. Sikufundile, masingenzi mbulo, ungafunda ngazo kwaye kulula kakhulu. Uba ufuna ujonga incwadi kaJuda, yindlela elula uba ukwenza ngoba ufunda kumnqophisi omdala uJude 7 njengeSodom neGomora njengokuba iSodom neGomora nayo imizi engakuyenza kakhulu umbulo ngohlobo olufana nolwazo ezo imka ilandela nyama yimbi ibekwe kuhleni ukuba ibe ngumqondiso iviswa ubetho lomlilo ongunaphakade. UPaulus ubhala kuTimothi kuchapter 3 verse 15 unika umyalelo phaya uthi, ndifumene nje phambi kwam njengokutshilo kunye uTimothi wokuqala chapter 3 verse 14 no 15, ezi zinto ndizibhala kuwe ndithembe ukuba ndiyakuza kuwe kamsinya. Ukuba ke ndithe ndalibala, ndikubhalela ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwani na ukuhanjwa endlini kaThixo, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesiseko sayo inyaniso. Ibandla, intsika nesisekelo senyaniso kwibandla likaThixo kushunyayelwayo nakuphela. Apha kulapha inyaniso ongokwezibhalo ifumaneka khona. Enye into ayinandawo apha, bantwana bakaThixo bakuthabathela kubo, akukho kwabe kungekho nguquko entliziyweni. Igazi lebhokhwe neenkomo lalingayi kubasindisa abantu ukuba zibenze izidalwa ezitsha, kuphela ukuba zibagqume kwexeshana. Uhlangulo olupheleleyo nokubuyisela ukususwa komuntu omdala nokunqitshwa komuntu omtsha okuthi xa kudalileyo ngobulungisa nangobungcwele obuyinyaniso oko kunokwenzeka kuphela ukusukela eCalvary kodwa kubaninzi babo uThixo zangakholiseke bama baze ezinkonzweni benza ingathi bengakhange bekho konzo ngaphandle kwaleyo oko akunakwenzeka kule ndlu ingcwele usuka entloko uyotsho eminweni kuyo yonke indawo ulungelelwano olungcolisekileyo olunobuthixo lumele lube khona wonke umntu kumele azi ukuba ayingomdlalo lona kumele ukuba kube khona umthandazo bekhona ozokuthetha enze umsebenzi ngaphakathi kuni ngathi apha kumele kuthethwe kuphela iBhayibhile usuke ekuqaleni uyotsho ekupheleni ngelaa xesha abantu baphakama baze bahamba kwade kwenzeka ukuba uThixo makenze abantu abayi 2300 kuba bafe kuba ebona uba izinto azinakuqhubeka ziloo hlobo ubhala konke upawulos oku ukubeka phambi kwamehlo phambi kupawulo ukuba kuqatshelwe ngokugqibeleleyo ngoko zintanda balekani musani ukukwenza izithixo siyazi uba intoni engabi idwelisiwe apha andilungelanga oko kodwa zininzi izibhalo ezithi zicacise ngokucacileyo ukungathobeki njengokunqula izinto ezininzi umntu umzana uRuth cela undifumanele isibhalo okanye omnye umntu apha wesikhona isibhalo njengoba nditshilo bendingajonganga ukwenza oko endikufunayo ngoku nokuba sifumanekile ndizasifunda emva kwexesha oko ke zintanda zibalekeni izithixo ndithetha njengakwingqondo indebe yentsikelelo leyo siyisikelelayo uyabona indebe isele iyindebe yentsikelelo kodwa siyayisikelela indebe yentsikelelo ngokuba singabasikeleliweyo benkosi indebe yentsikelelo nesiyisikelelayo ingaba ayikho sebudlaleneni begazi likaKristu isonka eso sisiqhekezayo ayisikho sebudlelaneni bomzimba kaKristu ngokuba noba sibanintsi kodwa sisonka sinye simzimba mnye awubanexesha bayakwazi bawefuna ufunda kuphela uba kuqatshelwe baba postin phayana iqala kuvesi 18 liyotsho kuvesi 21 uthi awunakuyisela indebe yenkosi nendebe yabatyhubi awunakuba ngumxhamli wesidlo wasetafileni yesidlo senkosi nesithebe sabatyholi uyabona uba kunganjoni kukuphela kungumzimba wenkosi umzimba wenkosi nemiqathangiso ebekiweyo kwibandla likathixo philileyo iyayiqatshela le ayomithetho yomntu njengoba sekutshiwo ngaphambili ayikho indawo ebukumkanini bukathixo ukuba izinto endizibona ukuba zinobutyholi kuyo yonke into yenzeka leyo yenzeka phantsi kwempembelelo yobutyholi kumele bitshatyalaliswe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Nabana okulawulwa yidimoni enze into ayifunayo emhlanganweni sogqiba azohlala phantsi njengathi kha kwenzeke nto, akunakwenzeka oko endlini kaThixo, indlu yomthetho nobuThixo, ukuba siye sazidalwa ezitsha uba xa sabelana egazini nentsikelelo nomzimba wenkosi nje ngosidlo sokukhumbuza, siyacinga ngasemva eCalvary. Asinamntu apha ozothi Santus, Santus, Santus. Ngoku sijika iwayini beligazi okanye konke kube semzimbeni wenkosi, kodwa sinothixo ophilileyo ngaphakathi kwethu okwaziyo ngamandla egazi lakhe lapha layo ngamandla omoya wakhe wanokusenza sibe batsha siqapheleke sibe nokungafihlisi kwakhona. Amen. Kwaye nasi sizathu soba igazi lapha lale Calvary awu baxhamlayo kwisidlo senkosi kumele babe nokwazana nokwenzekayo eCalvary. Kusisikhumbuzo somsebenzi ogqityiweyo wokuhlanguka ogqityiweyo emnqamlezweni eCalvary. Nkosi yethu ithi sawufunda oku Korinto yokuqala chapter 11 njengoba benditshilo ngaphambili uba kuya kusinceda kakhulu kuba siyafunda Korinto yokuqala chapter 10 no-11 nje singangxamanga sisemthandazweni. Ngokunjalo nochapter 11 Paulus uthi kuverse 23 kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikelayo nokunikela kuni wenza umyalelo ulungelelwano olunobuThixo ebandleni ngokucacileyo phambi kwamehlo ekholwa. Ngoku ndiyafuna Korinto yokuqala chapter 11 verse 3 but I would have you know that the head of every man is Christ. Kora ke ndithanda ukuba nazi ukuba intloko yomntu wonke oyindoda nguKristu, intloko ke yomfazi yindoda, intloko ke kaKristu nguThixo. Ulungelelwano olunobuThixo lubekiwe apho. Ngubani oxhamla kwisidlo senkosi kumele ukuba wazi umzimba wenkosi awuqonde, azi ukuba eli libandla likaThixo ophilileyo, intsika nesisekelo sayo inyaniso. Nditsho kwakhona asihlanganeli apha ukuba sibhiyozele isidlo senkosi. Akukho njalo, sisidlo sokukhumbuza umsebenzi ogqityiweyo wokuhlangulwa eGolgotha. Siwuvuyela ngawo konke wonke angaza azoxhamla kukho eGolgotha sele kwenzeka. Korinto yokuqala 11 wonke umntu ethandaza okanye eprofeti indoda tena umfazi kuba uthi verse 5 mntu wonke ke ongumfazi ethandaza mhlawumbi eprofeti ayingenasigqubuthela entloko uyayihlaza intloko yakhe kuba oko kuntonye nokuba uchetyiwe kuba umfazi kuba akagqubuthele masele nquthulwa noqquthulwa ke ukuba kulihlaza umfazi kuba nquthulwe mhlawumbi achetywe makabe nesigqubuthelo. ukuba uthi uyachetywa anquthulwe elo liyenyukazi lasekuhleni. Ba kwakunjani kwibandla lokuqala kuthiwa kwindoda kumele ingabi nasigqubuthelo, kumfazi kuthiwa makayiyeke intloko yakhe. Umfazi kwibandla lokuqala kumhlangano webandla babeyeka iinwele zabo zibende ziwe zisongwe ngendlela esisidima konke kwenzela ulungelwano kuThixo. Kwakunjalo kulo mihla, kwaye siyabona ukuba kubhaliwe apha. Ndifunda uverse 7. Kuba indoda okunene ayifanele ukuba nesigqubuthelo entloko ekubeni ungumfanekiselo nozuko lukaThixo, ngeyena umfazi luzuko lwendoda. Kuba indoda ayiphume emfazini, ngumfazi ophume endodeni. U-Adam zange athatyathwe kuEfe, uEfe wathatyathwa kuAdam. Ngaba siyalibona ulungelwano lobuThixo phayana? Konke kuyimbali nje kakhulu kule mihla yethu, apho abafazi baye bashiya ngasemva kancinci, bajika bathi uphi? Hayi, kwibandla lenkosi ulungelwano olunobuThixo lusaqhubeka. Uverse 9. Kuba indoda ayidalwanga ngenxa yomfazi, kwadalwa umfazi ngenxa yendoda. UThixo zangathi kuEfa, ntombi yam akulunganga ukuba ube wedwa, ndiza kwenzela umncedi. UThixo wathi kuAdam, akulunganga ukuba indoda ibe yodwa, ndiya kuyenzela umncedi onguwabo. Bendigqiboshumayela eNew York kwibandla elibizwa uba yi-Apostolic Church, babhaptize egameni likaYesu Kristu ngokunjalo. Kodwa phaya isithethe besele sisebenza ngendlela ephezulu, ukuba ndaziva ngonye uhlobo. Phayana oodada ababesenkonzweni ebandleni uba umzana ubanibani babekhangela izihloko kakuhle, banezihloko ezihle, abanye ngoobhishophu ubanibani, omnye umaphaya uchopha phaa ngasenxele, omnye ngasekunene, omnye apho uThixo unika inceba nje uba akho mntu unocaphuka kum, kuba oko ndikuthetha ndisithandeni. Andichasani kodwa ndizisa ilizwi likaThixo njengoba libhaliwe. Apha nantsi imfihlelo, wonke umntu ovumela uba abizwe ngesihloko sele eliphosi sele elihlazisile sele ehlazisile isipho sakhe kuThixo. Kubhaliwe izinto ezimbalwa, hayi kuphela ezimbalwa kodwa ke ziliqela. Ewe, kuverse 10 uMathewu 23:9 ithi, ningabizi mntu ngokuba nguyihlo emhlabeni apha, kuba mnye uyihlo wenu lowo usemazulwini. Kanjalo maningabizo ukuba ningabagogeli, kuba mnye umgogeli wenu uKristu. Ngokuqinisekileyo azikho iindawo ezibhalweni apho kusetyenziswa khona izihloko njengompostile, mprofeti, mfundisi, awumvangeli okanye mlungiseleli. Singabazalwane abalungiselelayo, lulungiselelo kumiyalelo. Kubekho abantu abathi hayi ngubishop, kubani lo, kubani, mhlawumbi uphose nje la ntambo nje nemibala ibomvu, ayisebenzi loo nto. Ngoku ndikubeka phakathi kwezitulo ezibini, kuxhomekeka uba kweliphi icala uzawulikhetha. Ilizwi likaThixo lithi uThixo ubeke ebandleni abapostile, abaprofeti, abavangeli, abafundisi. NguThixo okwenzileyo konke oku ko bonke, kodwa hayi bonke uba ngabaprofeti, hayi bonke abavangeli, kodwa akabekanga zihloko zakubizwa kuzo zonke izinto. Wabeka umyalelo omkhulu onobuThixo. Ngoku ndidibana nekumkani iyaseIndia iyaza kumzana uBranham, isiza isithi ufuna ndikwazise ndikubize kanjani. Indoda enkulu indoda yokomoya ithi ndikubize kanjani, wathi kuba uyandithanda intliziyo yakho yonke then undibize umzalwane mna. Kunjalo ke watsho umzana uBranham, undibize umzana uBranham, hayi izihloko. Ifundile ngoMohammed, abantu baya kuye kuphela ngalo mbuliso uthi omprofethi kaThixo owusithunywa. Zonke ezo zihloko abanye soloko bade bazithobe kakhulu kuba baye phaya namhlanje kwisixeko esentaba ezisixhenxe, ongcwele ongcwele ongenakuphela, ubani okanye yonke loo nto ngokuthetha kwabo bathe yona ndawo ingcwele. Hayi, mnye ongcwele nguThixo, kwaye kukhona ibandla lwamazibulo, ibandla labahlangiweyo, hlanguliweyo, abangcwalisiweyo, abagwetyelweyo. Ngoku kukhona abavumela ukuba babizwe uba ngabona bangcwele kuzo zonke ezaa zihloko. Uba umamele ireyidiyo amanye amaxesha apha xa kusaziswa, ngoku usinyori uyathetha kubani lo, inkosi yam iyawuthetha ereyidiyweni. Bathatha izihloko kwezinye ilwimi ngenye indlela kuba balahlekisa abantu. Kuhle kuba le nto inokupheliswa, kuba ndiyazi into ekumele ndenze. Ayiyinkosi yam le, ayinguye umayisinyore wam. Inkosi yam nguThixo owadala izulu nehlabathi. Kodwa namhlanje yonke into uyifumana kwizihloko. Isuka phi? Kumele kuba sithobeke sibuyele kuKorinto yokuqala chapter 11. Manye amaxesha izinto zenzeka ungaqaphelanga uba ziyenzeka. Korinto yokuqala chapter 11, ngoku ndiyafunda uverse 11, kuzo wonke umntu aqonde uba kungantoni apha. Kodwa enkosini apha indoda ayingaphandle komfazi, nomfazi akangaphandle kwendoda. Enkosini apha sibanye, umJuda okanye umGreek, noba singobani, senza ubunye obunye. Kuba njengokuba umfazi ephume kwindoda, ukunjalo naye indoda ingaye umfazi. Konke ke oko kuphume kuThixo. Yahlulani nina ngaphakathi kwenu. Kumfanele na umfazi ukuthandaza kuThixo engagqubuthele? Kanjalo, kananjalo imvelo ngokwayo nifundisi na ukuba indoda okunene ethi ibe nenwele ezinde kulihlazo oko kuyo. Ke yena umfazi kuba uthi abe nenwele ezinde kuluzuko oko kuye, ngokuba wazinikwa inwele ezinde endaweni yesigqubuthelo. Ndingafunda kuphela okubhaliwe eBhayibhileni. Oko kumele ukuba kusanele sonke. Ngoku sibuye nje kumazwi ombuliso ebefundisi ebefundiwe osele kuphathiwe kuwo chapter 10 verse 17.
Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
Verse 17, Corinthians chapter 11. Ke kaloku ndinithethela le ndawo nje andinincomi ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusingisi kukhona kulungileyo, kusingisa kukhona kubi. Uyamangazeka oku kwakwibandla laphayana lokuqala ukuba babehlangana behlangana ebandleni kuba kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva kuba kukho kubakho izahlukano phakathi kwenu. Ndithi ke kufanele ukuba zikho kuba kumele kubekho nezahlukano phakathi kwenu ukuze abacikidekileyo babonakale phakathi kwenu. Ukuba oko kunyanzelekile uThixo uqinisekileyo unathi kuba xa ebuya kwakhona endaweni enye xenikweni, verse 20, xenikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye asikuko ukuba nidle isidlo senkosi, kuba ekudleni kwenu elo udla okwakhe ukudla kuqala uqala adle bengekafika abantu, aze omnye alambe omnye anxile. Abanye banezidingo zabo, abanye mhlawumbi bonke banezidingo, omnye ngale ndlela omnye ngaleya. Paulo siyabhala ukuba omnye ngoku asasilambileyo abanye sele benxilile benzani, benza isidlo kuko. Xa umntu enokuza nento anayo bekungekho, ndiyathemba bekungekho sausage ya pork. Kodwa ubhale uba wonke umntu uthatha ukutya kwakhe, abanye bashiyeka belambile abanye benxilile. Uyaqala ke ngokubakhalimela ukuba kanene, verse 22, kanene aninazindlu nazo kudlela nokusela, okanye nidela ibandla likaThixo na, nibadanisa nje abangenanto? Ndithini na kuni? Ndinidumise na kule nto? Andinidumisi. Niyabona uba kungantoni? Isidlo, ipleyiti, ipleyiti. Ubani umntu ofuna ukwenza into makayotya xa ilixesha lokutya ipleyiti. Kodwa xa sihlangana sonke sihlanganela isidlo senkosi, akumelanga umntu aze nento afuna uza nayo. Kodwa njengoba sifundile yoba isonke sinye, sonke singabaxhamli beso songa sinye, ba isonke sinye soqhekeziwe konke kuziswa kwisonke sinye. Ngokunjalo kwindebe iyadluliswa. Omnye umntu andibuza ukuba zindebe ezimbini okanye abantu xa banintsi, hayi siba naxhala ngoku. Indebe yindebe inye, umnye akathabathi ezimbini, hayi inye. Ngoko iyagqithiswa, ijikeleza.
special attention to.
Sibuyela kwindawo apho kumele siqaphele khona.
I have received of the Lord.
Kuba ndikwamkele enkosini.
Which also I delivered unto you.
Kuba mna ndakwamkela kuye inkosi oko ndikunikeleyo nokunikela kuni. Okuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka. Yaze yakuba ibulele yasiqhekeze yathi, thabathani nidle umzimba wam lo owaphulelwa nina. Oku kwenzeleni ukundikhumbula. Ngokunjalo oko kubalulekile kakhulu. Yonke into nabani na abathi baxoxe ngako ingaba ngumzimba okanye kuthetha umzimba. Kutheni le ndoda ingakhange ifunde wonke umqolo? Lo ngumzimba wam lo owaphulelwa nina. Ngumzimba wam owaphulelwa nina wayesame phaya phayana emzimbeni ekulinganeni komzimba wakhe bhethe isonka ngesandla sakhe esiqhekeza esisikelela. Igazi lalisajikeleza emithanjeni akhe. Yayiseyiwayini kwindebe, hayi igazi lakhe. Kodwa wayesele etshile uba uzawunikela lo mzimba negazi lizawuphalana. Kodwa sele kuthiwe ngaphambili, asidingi mntu uba ajike iwayini ibe ligazi apha. Xa inkosi yajika amanzi ayiwayini, kwakunjalo ke. Kodwa ndiqinisekile ukuba umbingeleli uselela konke bengathi zange waba nayo incasa emlonyeni wakhe. Ukuba bandikhole ndizenze uba ndifumaneke ndize nabantu ndithathe nje ukuqaphela ngaphambi kosanctus sanctus ta sanctus. Ngoku ndixelwe nje ukuba siyawuhlala sonke mna nombingeleli ukuze iqinisekiswe imeko. Ixesha lisondele samkele ukucacelwa okobuThixo. Kuhle kunjani oko? Kumele kube kuhle. UThixo usinike inceba, avula amehlo ethu neentliziyo zethu ngoku kwenzeleni oku kundikhumbula. Emva kokutya imena ngokuthabathe indebe wathi, le ndebe umnqophiso omtsha usegazini lam. Oku kwenzeleni ukundikhumbula akonke amaxesha nikwenza. Ngalo lonke ixesha nisidla esonka nisela le ndebe siphakamisa sikhumbula ukufa kwenkosi ide ibuye. Niyabona uba kungantoni oku? Ukufa kwenkosi kuyaphakanyiswa ide ibuye inkosi, kuze wonke umntu azi uba inkosi yazi hlamba iinyawo zabafundi bayo emva kwesidlo. Ndithanda uyifunda, cela undibuza kakhulu kwaba intsha ukuba bavule iBhayibhile bafunde nam okanye bamamele kakuhle. Safunda ivangeli kaYohane uchapter
13 verse 4.
Usuka esidlweni mamela esidlweni azibeke phantsi iingubo zakhe athabathe itawuli abhinqe. Kubaluleke kakhulu sele kubuziwe ukuba ukuhlanjwa kwenyawo kumele kwenziwe ngaphambi kwesidlo okanye emva kwesidlo. Apha kwakusemva kwesidlo, wesuka esihlalweni sakhe kwaye kwakungexesha lesidlo. Usuka esidlweni azibeke phansi ingubo zakhe, athabathe itawuli abhinqe, aze agalela amanzi esitsheni sokuhlambela, aqale ukuzihlamba iinyawo zabafundi nokuzisula ngetawuli abe yibhinqile. Uza ke kuSimon Petros athi yena kuye, Nkosi, zihlanjwe nguwe na iinyawo zam? Waphendula uYesu wathi kuye, endikwenzayo mna akukwazi wena okwangoku, kodwa wokuqonda kamva. Athi uPetros kuye, akusayi kuzihlamba iinyawo zam naphakade. Umphendule uYesu wathi, ukuba andithanga ndikuhlambe akunasabelo nam. Kubuhlungu. Ukuba andithanga ndikuhlambe akunasabelo nam. Athi uSimon Petros kuye, Nkosi, mazingabi zinyawo zam zodwa, mazibe zizandla nentloko. Athi uYesu kuye, kulo uhlanjiweyo akusafuneki nto selikuhlanjwa kweenyawo zodwa, uhlambulukile kwaphela. Ingaba nifumene kakuhle oko? Hayi enye nto. Intloko ayidinge kube ihlanjwe, kwanele ngoku. Awukwabantu awuzubona esephu namanzi. UYesu Inkosi yethu yayazisa, yasiyalela ukuba sikwenze. Ndingaqhubeka ndifunde sahluko esini uYohane 13:12. Okumamelani, siyanicela mamele kakuhle. Ngoko xesha ikwene bezihlambile iinyawo zabo, wazithabatha iingubo zakhe, wabuya wahlala phantsi, wathi kubo, niyayazi na into endiyenzileyo kuni? Nina ukundibiza nithi ndingumfundisi, nithi ndiyinkosi, niyalungisa ukutsho, kuba kunjalo. Ukuba mna ke ngoku, ngoko ke ukuba ndizihlambile iinyawo zenu mna ndiyinkosi, ndingumfundisi, nani nifanele ukuhlambana iinyawo, kuba ndinike umzekelo ukuze nani nenze njengoko ndenze ngako mna kuni. Inene, inene ndithi kuni, akukho mkhonzi mkhulu kunenkosi yakhe, namthunywa mkhulu kunalowo umthumileyo. Ukuba niyazazi ezi zinto, ninoyolo ukuba nithi nizenze. Ngoku siyazi, ngoku siyakwazi, kwaye ngoku sizawukwenza ngolo hlobo, ngaphandle kokubuza uba ngoba. Kutheni usingabuzi, kutheni ubhaptizo ngamanzi? Uba ufuna ubuza, ungabuza imibuzo emininzi. Asikho laba sizobuza, silapha usizokwenza. Kwaye nditshilo apho mhlawumbi amaxesha amabini okanye amathathu, ndiyabulela kuThixo ukuba ngexesha lobomi kamzana uBranham ndahlala ndayikhumbula isidlo senkosi phayana emnqubeni wakhe nokuhlanjwa kweenyawo. Ukuba ndandingakubona ngoku kusenzeka emnqubeni kamzana uBranham eTexas, ngendinengxaki ngokuqinisekileyo ekwenzeni oko mna, ngoba umshumayeli uthi, namhlanje nicocelana izihlangu Hayi. Inkosi ithe inhloko ayidinge ukuba ihlanjwe. Yathi umzekelo ndinikile ukuba niwenze njengoko ndenzile kuni. Oko kuko esifuna ukwenza ngoku. Kokuqala, sidlo senkosi emva koko ukuhlanjwa kwenyama.